binti eti kimi mikuwa nawe.
Naomba usibadilike, labda raha unyongeze, ila naomba usinimize. Kando sina mwingine, mana kama wewe wachache, ndo mana staki nkupoteze.
Mana nakupenda sana, 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 nakupenda sana, sana, oh. Nakupenda sana, sana, oh. Sana, 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 nakupenda sana, sana, oh.
Aha, aha, ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh.
Mvuto kama jengo istabu michano kacheko lako kitoka tusama go. Mesha ni washa moto na yangaza kandaziwa na patu bila mbawa kwa mahaba kinambia. We mkali, mkali sana we, naweza sana hii baby noma sana we. Tena sana, 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 huu mapenzi yako mwamba, nache duniani ringi. Tukimaliza mtoko zenji twende chake chake ha. Unachopenda, napenda mbili kenda, wambio le mguu wa dhabu na kiatu cha size yake.
Mana nakupenda sana, sana.